Thina singamaphosa siyinkinga, siphethe insimbi, siphethe imishini. Uzwa ngomzini masekala mayithi. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazovala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazokhala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu. Thina singamaphoza siyinkinga, siphethe insimbi, siphethe imishini. Uzwa ngomzini masekala mayithi. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazovala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazovala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu.
Ngicala wami ukuthi umlilo njabulile. Senibuke nawo amasaka iminyanga ivulekile. Kwamina emzimba chumathamba usho thi into nwabile. Kwamina emzimba chumathamba ihlisa ijabulile. Ingqondo yami igaya udoda kusibhe emukatini. Itoni idoda ibimbo lami ihlanyisa abanini. Eninginingi intita amaphoyisa afune thini. Eshumi Mcala wami uvuthi umlilo njabulile. Senibuke nawo amasaka iminyanga ivulekile. Kwamina emzimba chumathamba usho thi into nwabile. Kwamina emzimba chumathamba ihlisa ijabulile. Ingqondo yami igaya udoda kusibhe emukatini. Itoni idoda ibimbo lami ihlanyisa abanini. Eninginingi intita amaphoyisa afune thini. Eshumi
siyinkinga, siphethe insimbi, siphethe imishini. Uzwa ngomzini masekala mayithi. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Sohlasela, 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 siyempini. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazovala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Basazosazi, bacela uxolo ngithi basazovala. Bacela ushwele ngithi basazobuza uma besibona ngithi. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu. Sazoniwa ngithi, sazoniwa ngithi mfethu.
Athethe namabhigi siyempini solimpi. Sohlasela kubo bambi. Noma ngeza nibani eke nibuye tinanti. Athethe namabhigi siyempini solimpi. Sohlasela kubo bambi. Noma ngeza nibani eke nibuye tina. Eke nibuye. Sohlasela kubo bambi. Sohlasela kubo bambi. Sohlasela kubo bambi. Again buye. Wow, again buye. Wow, sohlasela.
sohlasela siyempini sohlasela 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 siyempini sohlasela 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 siyempini sohlasela 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 siyempini.